Polisi mu district ya Mitoma ilikuwa mukazi gwe kutaitwa Juliet Shabomwe nga mtuze wa Reibali agandibwa okuliisa omwana w'omujja we mpiso 16 era ng'omwana ono wa bulenzi omukwata aweza emyaka giri 46. Abenganda bagamba nti omwana ono yatandika okukaba nti olubuto lumuluma, wabula ono n'ategeeza nti alina alusa, bagenda omutwala mu ddwaliro nga kituufu yamuliisa empiso.
I want to confirm that we arrested her and she's in our coolers to help us in the investigations going on about an alleged case of attempted murder.